Nasema vasi mianza vinomana. Wakileta bifi na baki wametapaka. Hataka wanatupa buti na mangolova. Min kona kabunde
toka mbio kama chokora.
Wanasa biti ki bounce vile na ni bamba ma. Niko na mitungi na maganji na maganja ma. Pandama do tuandama nishe mpaka kwenye ba. Dunko na kakitu na niwasha ni kami ni ta. Onasa vasi ni six zoishi agakan. Kiliza mapain mara moja kama better pan. Better than that one better than ready sun. Ilopa kwenye beat na ni tamu kama candy bar.
Okay.
Tamu kama candy bar.
Okay.
Ni tamu kama candy bar.
Okay.
Ni mtamu kama candy bar. Daza kuilamba na ni nyonye kama candy bar.
Okay.
Tamu kama candy bar.
Okay.
Ni tamu kama candy bar.
Okay.
Ni mtamu kama candy bar. Daza kuilamba na ni nyonye kama candy bar. Baby uko lyrically fit kama iyo skirt umevaa. And me I come in peace kwanza kama beat ni kapuka. Hitiko kwa DNA tabidi umebanjuka. Ha, itabidi umebanjuka.
Wendo deal, 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 baby girl do real deal. Doma ana neno tamu kila time mina spill.
Kipatana kwa clubs, unajonda lipa bill. Basinja ukae na meju unajua mina kufeel.
Siezi kukansel kama madi ya makora. But nigependa kwe kwa life yangu vimeja. Nibaki nawe mpaka tushike bakora. Suna jomi na we my baby siwa ni danger.
Okay.
Tamu kama candy bar.
Okay.
Ni tamu kama candy bar.
Okay.
Ni mtamu kama candy bar. Deza kuilamba na ni nyonye kama candy bar.
Okay.
Tamu kama candy bar.
Okay.
Ni tamu kama candy bar.
Okay.
Ni mtamu kama candy bar. Deza kuilamba na ni nyonye kama candy bar.
She's so fine, she's so cool. Huyu damn ni mtrue. Akipita na feel so nice. Hata nikiwa na my girlfriend. Akikubali mimi nitukuma naye. Ningependa twende dead tonight. Uko fine zaidi ya wote. Pigu fine zaidi ya wote.
Dem ni mtamu tamu. Tamu tamu. Uyu dem ni mtamu tamu. Tamu tamu.
Minataka kamu.
Mina bang 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 baka kamu. Dem ni mtamu tamu. Tamu tamu. Uyu dem ni mtamu tamu. Tamu tamu.
Minataka kamu.
Minataka kamu. Mina bang 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 baka kamu.
Okay.
Tamu kama candy bar.
Okay.
Ni tamu kama candy bar.
Okay.
Ni mtamu kama candy bar. Deza kuilamba na ni nyonye kama candy bar.
Okay.
Tamu kama candy bar.
Okay.
Ni tamu kama candy bar.
Okay.
Ni mtamu kama candy bar. Deza kuilamba na ni nyonye kama candy bar.
Okay. Okay.
Deza kuilamba.
Okay.
Deza kuilamba na ni nyonye kama candy bar.
Okay.
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 Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.